fiti maze. Unajua ni aje? Sita story ya fitina. Sikia fitina. Story ya fitina. Zaa.
It's Mikey on this.
Lona sikia fitina. Sita ya mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Leo ni le siku ya kufeel good. Tom daktari amesema tujitibu. So mami achilia kitambi tuharibu. Badi adishi ni makali na zabibu. Kata maji tukipuli za mawingu. Sama bani ya nakalupita mchinku. Haina wori jumiwani zina tintu. Zimekashika afisa na mapingu. Kaku na form na ngoja uwitoe ni sign. Niko on na siezi patikana offside. Piga shot niko umecheki up on site. Tower lock niko unadai kugo inside. Kaku na form na ngoja uwitoe ni sign. Niko on na siezi patikana offside. Piga shot niko umecheki up on site. Tower lock niko unadai kugo inside. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Soft life special London. More life bila kashfa. Gold label ndani ya tumbler. Hose kwevo ndani ya tumbler. Soft life special London. More life bila kashfa. Gold label ndani ya tumbler. Hose kwevo ndani ya tumbler. Na niko team mama, sina tia lala. Napiga shows kibabu wino ndani ya big club. Na kila pen meka kando amesimama. Kila bet tuligambo leo imeivana. Hakuna weng na eka kando hizo drinks come. Order drinks straight from Campton na Marezela. Nishere bila scandal ama hit laugh. Niko genje bila mambo wala fitina. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina. Kila bill nilishalipa. Na bado nina mkwanja nina kitita. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina. Soka kuna drinks come. Mbili mbili vile inafa. Lona sikia fitina. Sidai mambia fitina.